kupitia, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia, kuingia ige mitoze kazi dogo, kitu asetami Nairobi na kitu kidogo, transportation yes me when we down my window. Seated on a stool in a bus corridor, I never knew my breakthrough would be there. But I had run a dream, courage and prayer. No mommy, no papi, no sister, brother there. But I had to make it true. Nilishikwa na moka row, trouble in Nairobi, I just begun another round. Unumemba, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. 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 I had a dream to be a star, never wanted to make it, tell me come from far. Me met another brother called Red Sun, together we bang Florida every Sunday barn. Kuingia ige mitoze kazi dogo, kitu asetami Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we down my window, seated on a stool in a bus corridor.
Big up ghetto youth gaga mel Red Sun, a big tenor go pa DJ Watagwan. Unumemba,
tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Big up my fans for the love that we share, and big up all the media cause you trading me there. Alongside selector Ivan there, big up yourself Leon Island there. Kuingia ige mitoze kazi dogo, kitu asetami Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we down my window, seated on a stool in a bus corridor.
Walisema mengi vile nilivunjika miguu, nyazi Mungu ananijali bado napanda juu.
Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. 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 Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Kuingia ige mitoze kazi dogo, kitu asetami Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we down my window, seated on a stool in a bus corridor.
Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. 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 Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Tunavumilia, wanatuangalia, but I had to make it true.